She a Roma romantic. Approach production so kind. She my mama, mama sweet. Yo,
boya kabo sano shana na na noli wambara.
Neka kweka mwana.
Boya kabo sano shana na na noli wambara.
Neka kweka mwana. Ika kuba kama ate bakuba manda.
Tukina lulimi lwa Uganda mara ikata mburuzi mburaga wa mama iyo yotwara kasa bite bikugwira mazima mama ya kutwale bima yogati ama biyo chapati na mashia maiga fati ya kutwale shushua shushua we vana nitemu mzungu shushua we
Boya
kabo sano shana na noli wambara.
Neka kweka mwana. Neka kuba kama. Ate bakuba manda. Neka kuba kama. Ate bakuba moyo.
Naba maso mama. Nabe tuwe. Aka wato mama. Kanume wete bili. Nienga we simye. Okule mera vensiyo.
Romantic approach production again. Scare my ass.